Maka uti yo Kenyan bo Be there.
Run.
No matter what happen, I can't stop dating. Nina imani kwa mapenzi. Ipo siku ntapata kunienzi. No matter what they do, I can give it up. Hata waburuze wangu mtima. Mimi bado nina subira. I believe yupo aliumbiwa mimi. Yupo kwenye sayari. Ipo siku ntamona. Wala stofanya tena misunguko. Nikakutana na milupo. Madanga wa mjini. Karibu roho wanitoe.
Yeah.
Wherever you be waiting for you. Wherever you are, whatever you do, I'm waiting for you. I'll be waiting for you.
I'll be waiting for you. Waiting for you. You.
Anu ose mbali dali na kufikiria. Imisiyo sena senga Imana ikurine. Anu ose maidali na kufikiria. Imisiyo sena senga Imana ikurine. Ndaku ridiri baby. Ridiri baby. Baby. Oh na 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 na. Imani kurine baby. Ikurine baby. Baby. That kind of love, that kind of love. That kind of love straight from above. That kind of love I'll be waiting for. That kind of love I'll be praying for. Stofanya tena misunguko. Nikakutana na milupo. Madanga mjini. Karibu roho. I'm so late.